Angenwa nangemali haya sidla makhomani gogas phakela isicukwane sedlumbila makhiwani boya masimanto ngomani
sengithumela imali ngathumela imali yofika aqala kunami lapha ekhaya haya ishayizule iphindi kule siyofika masinyane lemakhaya haya ngiqale ngihunte inkabi zami before ukoga hlaba inkukhu ekhaya siguqa phansi sibonga uhambo lwami nokungilonda
awulezo nsuku zenjabulo ube womnandi sibheke ekhaya Home sweet home.